Ɗerewol ngol Bulus windani Galatiyanko'en. Galatiyanko'en, surawol arandewol. Min Bulus lilaɗo windi ɗerewol ngo'ol. Na yimɓe cuɓiyam, na neɗɗo wartiriyam lilaɗo. Yesu Almasihu e Allah nyako mo dow, umminɗo Yesu daga maide wartiriyam lilaɗo. Min e fuu bandiraɓe gonduɓe e am ɗo'o, e min kowna tokkuɓe Yesu wonɓe Galatiya. Allah nyako mo dow, Yesu Almasihu jomirawo barkiɗina on, hokka on jam. Yesu hokki hore muɗum gam hakke meɗen, gam o hisna en daga jamanu kalluɗum ɗu'um. Non ɗum cuɓol Allah nyako meɗen mo dow. Teddungal tabbita to Allah ha abada abadin. Amin. Mi hayɗini na jawuɗo waylitanki Allah ɓawo. Kanko nodduɗo on, barka yidde Almasihu maunde, sho'aniɗo wongol ekkitinol, o nyuma ɗum habaru belɗum. Gonga, wala goɗɗum habaru belɗum feere, amma e wodi woɓɓe yimɓe gannoɓe on. Iɓe ngiɗi waylutuki habaru belɗum ɗum Almasihu. Amma kominon, ko mala'ikajo iwoyɗo daga dow wajinani o wajinki feerotirki e habaru belɗum ɗum min ngajinani on. Allah halkamo nder hiite. Nonno min bi'uno ndenno, joni imi fuɗɗita wiki, to goɗɗo wajinani on wajinki feerotirki e habaru belɗum ɗum jaɓuɗon arande, Allah halkamo nder hiite. To joni yidde yimɓe ɗaɓɓitaymi ko yidde Allah? Ko bo imi ɗaɓɓita welnanki yimɓe ɓerɗe? Na non. Da ha joni yimɓe ɗaɓɓitaymi welnanki ɓerɗe, da mi wartaay mashuɗo Almasihu. Bandiraɓe an, imi yiɗi andon habaru belɗum ɗum ngajinmi na to neɗɗo ɗum ƴiwoyi, na to neɗɗo keɓumi ɗum. Non ma wala ekkitinɗoyan ɗum, amma Yesu Almasihu wanginaniyam ɗum. On nani no joɗorimi ndenno nder diina Yahudanko'en. No torrirmi yimɓe Allah tokkuɓe Yesu yurmende wala. Mi waɗi ko mbawaymi waɗuki gam mi halkaɓe. Mi luggi nder diina Yahudanko'en ha mi ɓuri ɗuɗɓe nder Yahudanko'en walde'en am. Imi wodi yidde tokkuki ndonuji mama'en am na seɗɗa. Amma Allah cuɓuɗoyan ko mi danye. Noddiyam barka yidde makko. O suɓi wanginankiyam ɓiɗɗo makko. Gam mi wajinamo nder yimɓe na Yahudanko'en. Nde non waɗi mi yahay to goɗɗo gam hokkayan shawori. Non ma mi yahay Urushalima gam mi yi'a ɓenɗon artuɓeya wartuki lilaɓe. Amma ɗon e ɗon njami leydi Larabanko'en, nden sho'imi Damasku. Gaɗa duuɓi tati mi yehi Urushalima gam mi medda e Biturus. Nden joɗodimi e makko balɗe sappo e jowi. Amma mi yi'ay goɗɗo nder lilaɓe sayni Yakubu miñirawo Yesu. Ko mbindam mi on ɗum gonga, Allah e andi na mi feway. Gaɗa ɗon mi yehi leydi Siriya e leydi Kilikiya. E ngel ton sharel kawte tokkuɓe Yesu wonɓe leydi Yahudiya meeɗa yikiyam. Ko ɓe nani taw woni neɗɗo torraynoɗo en joni imo wajina tokkuki Yesu ki o yiɗuno o lallina. Ɓe manti Allah gam ko o waɗaniyam.